ba MP okuva ku mulirano mu district yebu yukwe bali kolokota bwabu kolokote government na kujigalalira olwobutakola kimala ku byebyo okuzimba mu amasomero ga government mu district yebu yukwe ekiri kuleteranga abasomi abatambula nga ubawona bwakunjo tikai bali kujja bwakusaka bwamakobo nga bali kujja okusoma abasinga bungi batuuka bako yolutuko bwa ku masomero bawongera bwabu wongere ekiri kuleteranga munaba nabandi ndi okwirira obwogwa okwerekera okusoma nga abagala bali kwiranga bwana mabunda MPA kikira Lugazi Municipality Steven Serubula wavira ya nakubanga munte kateka ya government buli gombolola the division in the town council that by that dilina masomero aga government atia ike wonisa okubona nga mu district ye buyikwe dilina magombolola 18 bali bwana isomero ilala lyonka eliyesu gwali mu gombolola lye buyikwe kino wavira yo nakobati obakulaga dalira mulimo obakubanga bazira ke bali kwenda kuli kwenda kuyambira mu district eno kukulankulana
Jaka lo kutengeze mguanga yona Tiwiyukwe district yona jeva nejeokoma Elineso no ya city school limu yoka Elide sugu Mguanga kubandenga tuina magombolo 18 Yela polisi ya government ya gamati mwuri gombolola Mjakubanga mwesu mlo ya city school Uyukwe yona inyaka yona Elineso mlo ya city school limu Lugazi municipality ketulina Mungeru municipality kemuli munerimu Tulina limu yoka mbuyukwe south Elite wa sugu Oleke kugamba Ataka second which two Kwa kusanga mbuyukwe south ingeri yoka lagala Kwa kusanga ngeri yongo Na yekitegezo mwana Uwabanga avakigai Omuzata ino kuteka mwe mituari hiviri Ilunga kumana wumu na kuwabanga agenda kusomere hii So kusomoza wa kuwamani kwe tulina Ila government kuendea laka defunulemu Kwa mitumbe vila la uwe kurosanga na kubizinga Vibubuma, Bikalangala, Tosa Deosid Schools
MPO wabu yiko South Dr. Lume Bayigasa Alongo Wakoberatie obuzibu bunobu kalibu amani Bwawabe ndo kubaku nebya ndagirisa mu district yebu yikwe Batega amasomera agamala
Isange kino twafunayo city school emu esugu masomero agasigadde mu gombolola eyo gali private jokusanga engogwe tulina Baskerville amasomero agasigadde gali private jokusanga tulina esomero limu Victoria SS gasigadde gali private kale no bwekityo bwe kibadde kitambula kati mu kisanja kino twasaba okufuna city school eyokubiri erugoba eri mu gombolola y'Ssebukunja abaana abeeyo tebasobola kutuuka ku Victoria wala nnyo kubanga eggombolola nene kale nno nga twandyagadde okwongeza obungi bw'amasomero aga city school buli gombolola nga bwe kirambikidde